Young Mirror, Brothers Music.
Baby, me need a t-shirt and you really make me smile. Si danganyoka ni tupa, my baby, you're going to make me cry. So sekunde wala nukta na tubu si kwa chika bisa. Cause you're very deep in my heart, I promise me kwenu ntafika. Wanataka sana ni kuwache, baby, ni baki na nini. Mkono soft kama mkate, oma uja nikosea mimi. Harufu yako ya nitoa mate, ola utazania sinini. Unipe vyote so vichache, nipaka weti sini. If you leave, I wonder what I'm gonna do. Just believe in thunder, it's only me and you. Mombasa, 001
Paka jebe mwana mama tusiko tutende kwa sana usie na mawengi akunipanga alfajiri chai kasha mandiri yao zwadao kufika kwetu tadami ndo jembe ushapa ila nataka ufike pwani swala la chumbani mimi hodari hakuna matata ukifika pwani nataka vitamu sitaki utani.
I wonder what I'm gonna do. Just believe in thunder, it's only me and you.
Mombasa,
001, Nina, taka twende mbani. Tuka pate stare, Mombasa, 001, Mina, taka twende mbani. Tuka pate stare,
Uswazi, uswazi, yali leo mbona sheshe tu. Kama wali leo nazi, nazi, tena mambo ya makeke Tumia hela misi wazi, wazi, ukitaka pia beba Fanya hepi kama kazi, kazi, ukitaka pia ruka
Mwabiyo, taisoma napa, ata wende kwa waganga Mula mumba kisha panga.